dachimsafi.com.
Tuwa mesayari tukakae minawe. Yani mimweza kuna kupenda wewe.